anini haga laftan ufe gannu qur'ani sadi ka khumma khis gannu qur'ani sae eddo lafanketa ka khumma gannu qur'ani sadi sun kessa timirgina ma hine gamu eddon hinjiru laftillen gammoji inowiti qorichille inargatani dubartin khob agal turra koguddo qabdi tadirsin qamn halkan ufte warri hattu tun affante rakko guddo irradda qabsiste lafsun gannu qur'ani sadi akkas rakkinu guddan ke ture dabr walini ol walibbayachu ummata irra dibeen addadda nam gudda fijolle fite ture ukub finno khayjolle khanafaya ena fowgis ukub somba ukub goga nama khangubba waan kan cufaafi ukub eddu eddu nami rakkinnaaf beelaf oowlaf sunitin nami guddo dhumate jira tanaaf hajenno fayya anilleen gargaartu fayyaati gargaartu dubartiiti gargaartu ijoollee.